season goes out to all real supporters in your life. Leaders, teachers, doctors, DJs, wasasi, walezi, real homies,
Beef Joe,
Tanzania plus 255, the area code, yeah, it's the greetings.
Hizi ni salamu kwa kisasa zite shout out, ziende kwa majius post kick a shout out,
flash out.
Many push, nika push, that's a sap. Saivi kwenye map, still rapping, I never stop. Baba Johnny the hustler, my nickname. Heyo mchomfu machata, kila sehem. Long time tabata, I'm busy in the home. Chuga kuna matata, Dar es Salaam. Ndipo ndipo ndiche ni na rule game. Sinaga swaga za maguchi ni na epwa dam. Na ukweli ya ujifichi, fake what the shame. Put some respect when you say my name. And I still represent the day. Nataka mula mingi bado sije fake che. Siezi sema life langu liko sedere. Zileza mambo mingi kama za mapedeje. Ayo ntembeze, long beating kweleze. Doto zako ziko dope kabla ujabale. Ukibale, either go so baba swale. Losing focus kwa masori za malava fair. Izi mikosi wana wengi zisha watokea. Kwa taratibu na kuambia kama nafokea. Kwanza kujipenda, kisha kupendwa, kupenda, ebana take care.
For everybody forgive and live for life. Na ndio mana tunasive, tunaish, tunafry. Haya maumivu hayana kesho, kama kula mpako tukijashu. Waliona pesa ndo anatesa.
Bwana moja mwenye shamba, alipanda viazi, aka chimba. Okota almasi, lolo bahati kwa mtu mwenye shamba. Lolo bahati kwa mtu mwenye shamba. Baha ya kulenga target kwenye bracket, magazi yuto mahesabu calculate. Changamoto ndio clear future to set. Move kichwa kichwa kila issue kwako debate. Soma mchezo kwanza, siogope kukwama. Kesho navyoanza, siogope lawama. Tupa son banza, ujui nani kaona.
Kisikia pao, ujue da, you got a customer.
Shout out to myself na my phone kwa my selfie. Najionaga mimi najilike kiro safi. Unani hate we ni Libya miga dafi. Changu chako 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 pigo za kilafi. I take what's mine, I don't take some more. And I only praise Lord after break some lows. So dam dam milele nyendo watu wangu wa nguvu. Shout out to anybody anayewapa wana mashavu.
For everybody forgive and live for life. Na ndio mana tunasive, tunaish, tunafry. Haya maumivu hayana kesho, kama kula mpako tukijashu. Waliona pesa ndo anatesa.
Faster.
Siku zote kipo kitakacho kupara.
Make money.
Ukiwa nazo pesa watu watakupenda. Jipongeze, unaweza kuinua dunia yako juu. Hata leo, kila siku,
right now,
tukishikamana pamoja.
Frank Label up in this one. MJ Records on 16th Project.